bailas pa filima.
Body the baddest.
Sky. Oh my god, they stop on the
bed. We shame me be like you. Manje mavuto. Vindu vavuta. Kulipe mafuta. Oh boy. Ona umoyo kulimba. Monga chilimba. Uwa mo December. Oh boy. Wishing me be like you. Would you help me? Chia mi genesi sika mola enesi kudura kulimba mungo cheza shani kachaso omu dranech body the baddest.
Ah yeah, mama mama mama. Ah yeah, moyo kulimba.
Kulimba.
Ah yeah,
mungo cheza shani kachaso. Uwamo December. Oh boy. Wishing me be like you. Would you help me? Chiyambi genesi. Sika mola enesi. Kudura
vintu vavuta. Moyo walimba. Life ya kosa. Ukangi wabula kuchabe. Olo na maveji. Moyo walimba. Life ya kosa. Ukangi wabula kuchabe. Olo na maveji.
Shani kachatu. Omu tranit. Oli the baddest. Shani kachaso.
Ah yeah. Moyo kulimba.
Holy the baddest.
Ah yeah.
Mungo cheza. Shani kachaso.
Moyo kulimba.
Holy the baddest. Kulimba. Mungo cheza. Shani kachaso.
Fresh. Another cast presentation.
Published, don't see old.